carnaval.
They call me that for the vibe. You is a charnock way. Chaser, chaser. Bloody have some fun. Only you me a ting a te wa kona nongo. You is a charnock way. Chaser, chaser. Swiss a panak way. Only you me a ting a te wa kona nongo. Emi now say it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chila. Kula mochibila ye femi temito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanto kusasura mateka. Sekola misange la simenya mateka. Kuhano kunyumirwa mateka. Wempuna kwenyeza nga kwa tamu. Wempuna nakana nga sikamu. Satujita no jezi zimba pangalo no resho. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swisa pana kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Emi nao say it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chila. Kula mochibila ye femi temito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanto kusasura mateka. Sekola misange la simenya mateka. Kuhano kunyumirwa mateka. Mwempuna kwenyeza nga kwa tamu. Mwempuna nakana nga sikamu. Satulita no jezi zimba pangalo no resha. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swisa pana kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo.
They call me that for the vibe. Baby.
Ebi zivu to inaweka. Ebi ya fetuwa ze tuwa vilese waka. Ama banja ni nanga kenda. Na yete chindo vela kukuboja.
Yeze chana kwe. Cheza cheza.
Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo.
Yeze chana kwe. Cheza cheza. Swisa pana kwe.
Oli nyumi ati ngate wakona nongo.
www.mp3ugandanmusic.com